tuliopitia, ila Mola kadiri kutubariki. Tunapendana sana mpaka twafanana, ingawa mwisho wa reli nimeshafika. Hata wakibana ukiacha mama baba unafata wewe, hata kiwi kibana maji yangu ndo wewe.
Haki sare watu wanaona geri, no mana vijine no tele tele. Jamani wale wenye viro vya mwef wanatuchukia tetele.
Tele tele vima neno tele.
Oh, tunapendana sana mapacha tusofanana mimi na wewe. Wallahi najivunia wewe. Sale sare mimi na wewe. Penzi letu pale paka milele. Ai
kama toy mimi nipo oi tena na enjoy mimi.
Umenishika pabaya mwenzako na hema juju, nimefungia kibaya penzi lako yani buriburi.
Toto brojo brojo
kisura kama katuni ulivyo nona na yako mikogo. Yani kabisa baby unanichanganya,
kama upepo pwani umenikumba umenipeleka bara. Sio shilingi wala nduma, ila nyote inang'ara.
Kwako nimepoa jiki na madoa, sije nikumuoa. Ninawe sala
mgongo mgongoni unirudishe utotoni wewe.